beni benga zokuthi umuntu kuthakela so nanu ubona supheka njalo ngeke basize basotheka nje abantu banomona lapha emhlabeni benga zokuthi umuntu kuthakela so nanu ubona supheka njalo ngeke basize basotheka nje kodwa mfwe amanda I am a way to basize basotheka nje abantu banomona lapha emhlabeni bengazukuthi umuntu ukhohlakala so thanda ubona hlupheka njalo ngeke basize basotheka nje kodwa mfwe amanda amanda I am going to mfwe amanda amanda I am going to Jabula, Jabula, and Dana Seca. Jungle Big Zoo, Louse, in the Mini. Tell about Kuluma, Kuluma, eh? By a gaba, Kulume, Kulume, eh? Jabula, Jabula, and Dana Seca. Jungle Big Zoo, Louse, in the Mini. Tell about Kuluma, Kuluma, eh? By a gaba, Kulume, Kulume, eh? Jabula, Jabula, and Dana Seca. Jungle Big Zoo, Louse, in the Mini. Tell about Kuluma, Kuluma, eh? By a gaba, Kulume, Kulume, eh?